Prosesi kukibisa Mr. Seven. Process by process. Don't miss your nonsense. Process by process. Don't miss your nonsense. Zina Papa. Zina Papa. Zina Papa. Zina Papa. Ngashiba uri mwechama, sembera nzikuba kama. Bugana sigara numba, ngapapinza sitya numba. Kamkutwali wa home, utuze kufoma, usaini reform. Muprocess ino. Process by process. Don't miss your nonsense. Process by process. Don't miss your nonsense. Zini mwana wa mwami, zini mwana wa mama, zini mwana wa mwami, zini mwana wa mama. Zina papa. Zina papa. Zina papa. Zina papa. Ngani na mpulire nyonda, wenu kweshirume nyonda. Tompima toli kampeta, umutima matamo funda. Tukende mu baby, kubondi kuhedi. Edona sorry baby, let the process go ahead. Process by process. Don't you miss your nonsense. Process by process. Don't you miss your nonsense. Moving forward, tobera kawadi. Totia zini pawadi. Simenya siri so wadi. Twete mespea batisi. Lafu yanjala katisi. Nsinga emosika kisi. Kuruto nina bakisi. Process by process. Don't you miss your nonsense. Process by process. Don't you miss your nonsense. Ngani na mpulire nyonda, wenu kukwechirume nyonda. Tompima toli kampinda, umutima matamufunda.